ዘገባችን ተጠናቀቀ። ጤና ይስጥልን።
kun sagale america ti sagale na america sagantan afan oromo kelkabe rakuno gafuri dawatto ta fi dagge fatota sagale america bakajirtanu ti bagana gata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni dafi television ni an akasumasi tora media hawasati ni magala washington dc rakane sini dawarsu kopi guya haraji mata chamsa kudan barakumala wadde mi afura kala kofsa ethiopia timo chamsa lama barakumala mafura ja kamate dia te jira galgala kana kan jinke sun mesu an barkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti wae sochi presi wala bayero amma ethiopia ke sajiru ajje chafi bukainsa nanno benchangul ke satira watame wae godina dinagde bagada harra ijarsi isa jalkabame akasumas kopi labata dabalate gabasale imota addadarati tiye fatanu arka qamna amasaganta tumrat saganta kenya takanu wajinin turtanu sunafera kandursu oduda gara sitjerbina
akkamultan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an mitukuf kaduti guyan wala bumma presi adunya akabiya ethiopia tchamsa lam barakum alamaf kulaja akala kobse ethiopia har marirako gam wala bumma presi injuru fi furmata sarat marita sun kabajame olera manni mare sabahi male ethiopia fi unesco walintaun mariko pesanrat ogeyin sabahi male fi kamole nisani lalatu broni sirat hirmataniru guyan wala bumma presi adunya inni barakana ethiopia ke set kabajama kanjuru biyetti ke set yero wala bumma presi gadibwa jirutela wagottan shandura bara kumala mafkula tok biya gazete sito tahinine yokan biya gazete sito ni mane hida sheke setin argamne jedamun kan baye leli famte guyan wala bumma presi akadunyat ethiopia ke set akakabajamu tasifame ergasias wagga waggan wala bumman presi gadibwa dufun madalli barakana tasifamen biyota dibatokof saddetama kesa ethiopian dibatokof afurtemi tokorat targamti kanadura hogana abata ita media le ethiopia kan turani fe university finfinet barsisa gazete summa kantan dr getacho dinku ethiopia kesat sadirka wala bumma presi gadibwa kanufe biyetti kesat walittibu insoni fi tasgabin siyasa dabamun sababa guddala jalaniru abole mirgana moma ethiopia ti director kantan masud gabayo motuman lepsi media kabaju fi kabachisutu irrae gamajalan misensa manamare media le ethiopia ke satoko kantan tamrat hailu manni maricha hojiro olma lepsi charatti wantoni rakotan akahi kamanif hojjecha jirajalaniru dimakanaratti gamma motuman rade bi argachu fi alin taise nafim milkof nejechun finfinera kenedia bate tugabase
nanno benchangul gumuz godina matakkal ana dibatetti alella hidattone rawotanene namitokodu e namonni kuma shanta an moqe sanirra buqqaune gabasame jira odun kunis kunoti baldinan
gumuz ana dibate ganda qorqe kesetti torban darbe kibtata bitote sedigdemi tokobara kuma lamafku laja halella hidattoni bananin lubun namatokodu mannen jirenya soddo magubachu namni maqani sani akka hinna hamne gafatan sagale america timaniru idattoni halella kana fudatan kannen kanadura bosona senun motuma walin falma gaggeessa turani vi motuma walin araramun garajirenya nagatti debiyani dajadu namonni midan rage wamicha naga motuma nanni cha fudatani qabso hidanno diisani gara nagatti kan debiyani rani fi yero amma bulchinsa motuma nanno benishangulitti hoggana biro qindeessa hirmanna ummata hidalaga abbayya kantan akkasumas hoggana sochi demokratawa ummata gumus kantan obbo grany guddata himanna hidatto tesani rattikae fidalto nikenya gochicha kessa
harkayin qaban jalani gochi chakarra wata hidatto tawara na bilisumma oromotis jalani bulcha bulchin sagodina matakkal kantan obbo lemessa wayawarra dimakanarratti debbi argachuf bilbila harkayi sani ratti radedde bin bilbilus hinde bisan bulchin sanano benishangul gumuz godina matakkal ana gilgal balaskesat hidatto ni kanandura qabso hidanno raturani motumma walin wali galani gara nagatti debian waadan motumman nuuf seene nuufirra watamne jechuun lammiilee nagaa irratti tarkaanfii fudhataniiru jechuun komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa torban darbe gabaasa baasuu isaa gabaasuun keenyan yaadatama jechuun baardarraa Aster Misgaanaawutu gabaase.
Gilli Israa'el itti aanaa afaayyaa paarlaamaa biyyattii Moshee Salamooniin durfamu naannoo Tigraay keessatti daawwannaa guyyoottan sadii taasisee jira. Gilli Israa'el kun miseensota jaha of keessaa qabu waa'ee misooma qonnaa ce'umsa teknoolojiitii fi gargaarsa namoomaa ilaalchise akkaataa Israa'el naannoo Tigraay wajjiniin hojjechuu dandeessu irratti dubbachuu isaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fuula saba Himaalee isaanii irratti eeranii jiru. Jilli kun warreen hidda dhaloota Israa'el qabanuu fi kaaba Tigraay magaalota Addidaaroo akkasumas indaa abbaa guunaa keessa jiranu arganii kan dubbisanii yommuu ta'u bakka awwaalchaa warreen hidda dhaloota Tigraay qabanu kan naannicha keessatti argamus daawwachuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin jilli ogeessota nageenyaatii fi dippiloomaasii miseensota 10 of keessaa qabuu fi dhaabbata London keessaa maandeffate Royal Defence College jedhamurraa gara Tigraayin deeme daawwatee jira. Jilli kun dhimma nageenyaa waliigaltee nageenyaa Pretoriyaatii fi haala yeroo irratti dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'elii wajjiniin dubbachuun isaas beekameera. Jilichi dhaabbilee siyaasaa naannoo Tigraay keessa jiranu biroo wajjiniinis mari'achuun isaa dura taa'aan paartii Areenaa Tigraay Andoom Gabrasillaasee ibsuu isaanii Mulgeetaa Hatsibaatii kan Maqalee irraa gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya alaatti yommuu darbinu immoo Keeniyaan nageenya Sudaan kibbaa irratti hoggantoota Afrikaa birootii wajjiniin marii Naayiroobii keessatti jalqabdee jirti. Oduun kun ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Mariin hoggantoota olaanoo dhimma nageenya Sudaan kibbaa irratti xiyyeeffate kamisa har'aa Keeniyaatti taa'amuu jalqabeera. Marii kana irratti hoggantoonni biyyoota Afrikaa biroos irratti argamaniiru. Sudaan kibbaa keessatti waldhabdeen waggootaaf ture fi kan dinagdee biyyattii laamshessee ture akka dhaabbatuufis gaafatameera. Pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir sirna baniinsa marii nagaa kana irratti kan argamaniiran dubbii dhageessaniin giita isaanii kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo marii kana keessummeessuu isaaniif galateeffachuun mootummaa isaanii amanamummaa gaarii fi sammuu qulqulluutiin akka mari'atu himanii warri mormitootaas amantaa fi fedhii nagaa Sudaan kibbaaf waan wal fakkaataa akka qooddatan abdiin qaba. Kunis guutummaatti yommuu galmaan ga'u tasgabbii bara baraa fi guddina dinagdee naannicha keessatti fidaa jalan. Mariin nagaa kun mootummaa fi garee hidhattoota mormitootaa warra waliigaltee bara 2018 isa wal waraansa waggoota 5 ture kan lubbuu namoota 1400 galaafatetti xumura taasise keessa hin turre waliin hidhas jalameera. Hoogganaa garee mormitoota SPLM dhugaa kan ta'an Pagan Amum Okech yaada waldhabdee keessaa ba'uu qabna. Akka diinaatti wal ilaaluun hafuu qaba nuti obbolootaa jalaniiru. Marii nagaa Sudaan kibbaa Keeniyaan gaggeessaa jirtu kanarratti pirezidaantonni biyyoota Maalaawi, Zaambiyaa, Naamiibiyaa fi Waaltaa Rippaabilika Afrikaas irratti hirmaachaa jiru.
Hayyee oduuwwan inni galgala kanaaf kan nu kanuma amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Qaama tarsiimoo ijaarsa bu'uuraalee misooma chaayinaa Road and the Belt Initiative kan ta'e zooniin dinagdee addaa gadaa har'a hojii ijaarsa isaa ifatti jalqabee jira. Zooniin dinagdee Shawaa Bahaa aanaa Lummee magaalaa Moojootii fi Adaamaa gidduutti argamu kuni harra yemujal kabamu durata ani ijarsa dandi buura China Dane Hogan projectin kuni kama tadsimo China kesa fakenya isagudda tausa himanijiru mume ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopiani godina dinagde adami sonsu afi akka soluf jecha imamata dinagde fo yesu sesi himanijiru ogesti dinagde imma kanarati sagale amerika tifi sagale amerika asosise buura wan misoma ijara munisani kuni garita usi hojichi liki ani wani tasifa majirufi sirnani hogganamu banna ani biyatti irratti balaaci ma fidaajira jedu galmo daawit imma kana irratti gabaasa dabalata qaba walin haa jaqasu
magalamo joofi adama jiddu bakka daandin sattisaafi sarree baabura ito jibuuti jirutti kan ijaaramu zoonin diinagde addaagada lafa hektaara 24 irratti kan buufatuudha arraa angawanni mootummaa federaalaa muummee ministeera Abiy Ahmed dabalate bakka buutonni mootummaa chaayinaa bakka argamanitti ijaarsa proojektii kun jalqabee jira deehee gan durataan ijaarsa daandii baabura chaayinaa ijaarsa proojektii kana qaama tarsiimoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa chaayinaa Belt Road and the Initiative ta'uu mirkaneessanii jiran
认为自贸区的成功建设不仅将加速
Akazjerudai Hojina slumetti gaggeeffamu industry Ethiopia kan sifisisu dhiyeessa bittaa fi gurgurtaa idilee addunyaa irrattis kan biyyattii afuudeemsisuudha lumeen kana qofaa miti tumsa dinagdee waloo chaayinaa fi afrikaaf kan fakkeenya guddaa ta'uudha kana malees immoo ijaarsawwan Belt and Road Initiative keessatti hojii baay'ee barbaachisaa fi guddina dinagdee Ethiopia keessattis shora guddaa kan taphachuu danda'uudha jedhu deegee gan dabalataan ijaarsi kun teessuma lafaatiinis bakka murtaa'aa ta'e irratti kan argamu ta'uu eeranii qabeenyi guddaanis bakka itti argamu ta'uu darbees immoo godinni dinagdee addaa kuni paarkiiwwan industirii Itoophiyaa keessa jiranillee kan walitti hidhullee jiranii jiran muummeen ministeera Abiy Ahmed illeen Itoophiyaan zoonii dinagdee bilisaaf karaa banuudhaa fi imaammata ishee fooyyessuu dubbatu.
Lewwuti yaamaxxanibbat aandu nagar industirial park.
Akkas jedhu muummeen ministeera Abiy Ahmed. Gama kanaan jijjiiramni nuti taasifne paarkiiwwan industirii liqaan ijaaruu manna zooniiwwan daldalaa bilisaa ijaarree abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa waliin ta'anii haala hojii mijataa akka uuman taasisuudha. Kanarraa ka'uun egaa jijjiirama imaammataa erga taasisnee booda zooniin daldala bilisaa diree dhaabaatti jalqabamuu isaa ni yaadatama. Inni lammataas asmojootti jalqabeera. Egaa kaanis akkanumaan kan itti fufu ta'aa jedhu. Muummeen ministeera Abiy Ahmed zooniin addaa dinagdee gadaa kun waan adda isa taasisa jedhanis yoo ibsan.
በዚህ ቦታ እንደምትመለከቱት ከዚህ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ፈጣን መንገድም
አከዘዶ አምስት አኩማ ኢላልተን ዳንዲን ሰፍሳፊ ሰረድ ዳንዲ ባቡራ ኢትዮ ጅቡቲ 11 ደርባ 10 አገራ ዋሳ ደርቤ ኬንያ ካንዴሙስ ዳንዲን ጉዳናስ መጅራ ለማፋን ኡና ኤሌክትሪካቲ ከነሲሞ ሞቱን ማንሰርናን እየሰራ አጅዱ zoonin dinagdee addaa gadaa lafa hektaara 24 irratti kan ijaaramuu fi sadarkaa sadarkaadhaan kan hojjetamu ta'uu obbo Mootummaa Tamasgeen hoogganaan zoonii dinagdee addaa gadaa himanii oomishaa fi tajaajila hammatee seektoroota 10 ta'an irratti kan xiyyeeffatudha jedhanii jiran. Ijaarsa kanaa fi qarshiin barbaachisu ifaan heeramuu baatus har'a waliigalteen hojii ijaarsa piroojektii kana jalqabu dhaabbata ijaarsaa chaayinaa Civil Engineering Construction Corporation jedhamu waliin mallattoon mallattaa'etu jira. Dr. Gideon Gamoraa jaallataa ogeessa dinagdee fi jaarmaa mootummootaatti gorsaa dhimma biyyoottan bireeksi ta'uu himan. Imaammanni ijaarsaa Belt and Road Initiative bara 2013 kan pirezidaantii Xi Jinpingiin jalqabame ta'uu himanii fandiin isaas dhaabbilee maallaqaa chaayinaa ta'uu himan.
$1 trillion ነው ይሄ በአጠቃላይ ዘ Belt and Road Initiative ያለው
አከስ ጅሉ ዶክተር ጌዲዮን ዶላር ትሪሊዮን ለካሙድ ከናፍ ባሲካን ተው ከናፍስ ባንኩት ይሄዱት ጅሩ ሆጂንሳ አደረረዳን ዳብለ ቻይናፍ ከነማ ቢዮ ተብራክን ከነሙ ኩን ኢማማተ ጓውት ጀደን ከንበርኩም ለማፍሰገል ከንጀልቀበፊ ሆጂሮ ወልቾፊዳ ፈንዲንግ ኩን ኑፉን ቢዮ ተዲነግደን ጉደታ ጅራን ከነከ ኢትዮጵያ አፍጋሪዳ ammo kana keessa dhaabbileen isaaniis ittiin jajjabeeffamuu jechuudhaan dubbatu. Dr. Gideon maallaqni hojii kanaaf ooluu liqaan kan dhufu ta'us dhalli isaa gad bu'aadhaa yaada jedhu kaasee piroojektiiwwan kun mootummooleen sirnaan hojiirra hin oolan taanaan garuu biyyaaf balaa qabu jedha.
በብድር አሰራር ያው የሚታወቅ ነው ይሄ ባንኮችም ፎር ፍሪ ምንም የሚሰጡት ነገር የለም አገር ውስጥም ሆነ ከውጭ
አከዚህ ለዶክተር ጌዲዮን አማስ ገመሊቃቲን ባንኮሊን ቶለዋንት ከነን እንጅሩ ገሩ ካዮ ዋንከና ቢዮታ ሊቃ ከነ ፍደተን ስርናን ፈየደመኒ አከሊቅቸ ዴቪሰን ይደ ዮስርናን ቀበሙ ባቴ ፕሮጀክቲን ኩን ቻይኖታ ውጅቸው ጅተን ይወረሰሙ ደንዳ ከና ፈከን ሲፊሜ ገጌስ ፕሮጀክቲ ዋንከና ሙርቴሳዳ ጅቹንዱበቱ ዶክተር ክቡርገና ኦጌስ ሲያስዲ ነግዴቲ ኢጃርስ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ አምስ ከምባየ ቆራኑን ሳፉ ተውዱበቴ ፕሮጀክት ይዋነከና ሊቃብየ ቻይና ቲሞጀተም አከሚቲን ላልቱ ዋንጀዱፍ አከዝጀዳ
ባሁን ሰዓት አበዳሪዎች ሁሉ 1001 ምክንያት እየደረደሩ ገንዘብ በማይለቁበት ሁኔታ
አከዝጀለ ዶክተር ክቡር ጀርማያለ ሊቂ ከነን የሮማ ከና ሰበብም ይቀየረኒ የሮሊቀ ደወተን ከና ሞቱማን ኢትዮጵያ ሊቀ ቻይና አርገት ከነፉደቹ ቀባንጀደ ጋሩሞ ፕሮጀክት ዋን ከናፊ የሊቀ ፍረቱ ሞቱማን ኩን ዱጭ ማፍረተ ጀደ ይያዱ ቆረቴ ላሌ ሚጀኔ ፍረተ ጀደ ይያዳ ይቹንድበቱ ዶክተር ክቡርገና ሊቃን ጃምሳን በረቡልቺን ሰሞቱማ ደርቤ መቃብያቲም ፍረተ ማቱሮ ይጀዳን ሞቱማ አማቲፍ በርኖተ ጉዳታ አጀደኒ ከናፊስ ኦፌገኖ ሙራስኒ አመት ሞቱማ ራርጋ ጅራጅዳን ከናፍ መለተውዳ ይቹንድበቱ ከባስተገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አዳማራ
አየ አማሞገራ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ትዴብና ፍላኖ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ባራና ኢራቲ ደርጋጎኒ ፍላቶታ ታአኒ ጆ ባይደን ፊ ዶናልድ ትራምፕ ኢራ ኢሳኒ አላቲ እቱ ካዲማ ማብራ አርጋታኒ ሂናው ካዲማማን ኡሙሪን ኢሳ ጀራላማኒራ ፎያ አታ ኤጀቹዳ ገሩ ደርጋጎኒ ፍላቶታ ለማንኬሳ ፍላታምቶታ ለማንኬሳ ኤኒውን ዴግሩ ጋባስኒ እስካቲስተርኒ ዋኤ ከነረቲ ቆጴሴ ምትኩ ፍቃዱ ቴኒስኒ ዲያታ አከታኑቲ ወሊና ጨቃስሜ
ዶርጎሚ ፕሬዝዳንቲ ተው ዶርጎሞም ካዲማማ ፓርቲ ለማኑ ካንታን ነሞታ ዱሎ መላማን ግዱት ታሲፋማ ዱለ ፊለኖታ ሳጅረን ከሰቲ ጋፊን ጋውምሲ ቃማ ካዲማምቶተ አንጎላፍ ዶርጎመን ኢላልቺሴ ካጅራ ከሱማ ደርገጎተ ፊለቶተ ታምብረቲ ዴዝሞንድ ካገር ኒው ሃምሻየርት ፊለታ ካንታይ ፊለኖ ከነራ አደተ ኦሶ አርገተ በርባደ
ሪፐብሊካንስ ኦር ዴሞክራትስ ካን ዩ ፑት ሰምዋን ኦን ዘ ቲኬት
ኦሶ ሪፐብሊካኖን ዮካን ዴሞክራቶን ኡጉመት ነመሰገሌን ከነሙፊ መሉ አስባሱ ደንዳኒ በክታ ሰነቦደን ሳንፍለደ
ቆረኖና አበተ ቆረኖ ፒዩን ቶርበንደር በ ሰሳበ መከይብሱት ፊለቶኒ ኡሙሪ ሚሳኒ ሶዶማጋዲ ለመሰደፋን ካዲማምቶኒ ለማኑ ጨራ ነመገረብራን በከቡፈሙ ኦሶ ጅራቴ በርባዱ ከናፉ ደርገጎኒ ባይደኒ ዮካን ትራምፒን ደገረን ወረከሚ ምርገ ወለ ሆርማታ ረቲ ያዶን ጅረጀቹን ባይደን ደገርሰ ቀበጀቹ ላጀቲ ፍራንሲስካ ፓኔሎ ኒው ሃምሻየር ራፊለቱ ከንታቴ
አይ ቲንክ አቦርሽን ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ ሚ አቦርሽን ኬር
አከነኒ ያዱቲ ኡልፈባሱን አና ፈርባች ሳላ ኩንስ ኩንንሳ ኡልፈባሱ ምርገ ፍለቹ ደንደኡ
ምርገ ኡልፈባሱ ፊ ማሪዋናን ወረቃ ፊለኖ ሰዳሰ ዱፉ ካን ፍሎሪዳ ረጁ እንኒኩን ደርገጎኒ ዲሞክራቶ ተከፍለተኒ ሰበበታ ጀለ ያዳጀለ ጄደን ዶናን ፍሪዮ
youth voters have a real opportunity to shape the electoral landscape here in florida
አስ ፍሎሪዳ ከሰት ፊለቶኒ ደርገጎታ ኡጉማን ጨራ ሃለ ፊለኖ ቦጩ ቀቡ ዋንት አርጊኔ ምርግ ፊለቹ ፊ በሸነናፍ ማሪዮ አናል ወራ አመንታ ፍበርባቺ ሱማ ፍለቶ ተደርገጎታ ዋንሰሙ ይሳኒ ኦልታይፍ ሙርቴሳ ተውሻር ግኔር ከሱማ ምርገ ፍለኖ ወሊን ደርገጎኒ ተኮቶኮ ሞወራ ነጋዛ ከሳፊ ሰባይደን ደገሬፍ ባይደንን ሞርሙ ገሩሞ ሰገለ ኤሊያና ኢቴይኒን አርገቹኒ ሳይኖሉ
right now for me one of the most important things is continued support for israel
የሮአን ማከናና ወንቶ ተበርባች ሶታ አንከሳ ተኮ እስራኤል ደገሰት ሆቪንሳ ቀቡ ታኡን ነትደጋማ ከሱማ ወልደብዴ ከነው እንዳከሰት ከናፍ ዋን ፕሬዝዳንት ባይደን ወልደብዴ አማከነ ከሰት በእስራኤል ደገሩፍ ሆጀታቱረን ዱጉመት ባይን ድንቅሴ ፈዳ
ዊስከንሰንት ሞደርገጎኒ ፍለቶታ አካ ብሪያና ቦኒያፊ ጆናታን ቦየር ዶናልድ ትራምፕን ደገሩ
I've tried out conversations with people who don't like Trump and they're like
Namota Trumpin hinjallen ne walin dubbachu yale ati demu dende sakana bodas ti walin in aban nujechu jallatu kanaf kun ibe sa gudda je de yad namon dege fochu opinity enu majallatu yo Trump jallaten ati sab namasu kannesa wana kasitu natagam
yeah there's never any open discussion
aye marin banan kamiyunjiru
odo mari ifa qabachu dendeñe nenjalal namonni heddu nakasguchu odo dendaanis natitol
bekta akawana tihomad bachun dendeñe sittin dubannetti okanmo nama hinubannetti himan
namonni dergaggota deggarto ta Trump tan gafi waye umuri filanno siyasa isani tasifatu jala aizaya tarna wiskansani tifilata kan
I'll go to the bars wearing a
Trump 2024 had. And I get weird.
Kofia Trump, kuma lamab digdama yafurjeru fadderon garamanat ugati demu. Akka jaibati na ilalu. Namota berata kamarata tanirala magaruna nanjeku.
Itti dabalu ni Starner, ejjenno Trump malamal tumarati kabu akka dinkisifatu dubbata.
Yeah, I think there is a ton of corruption.
Adunya guturatu annama baaye qane su jede yada. Akan yaadut Trump kofa namni kubbasi rofarka qabu agarte namota waamuf kan sodanne waan biyaaf gaari ta'e ko hojjechu jira ka jiru sunatti dhagaama
ka qoranno Reuters yookaan IPSOS baati bitoota sadar bekeessa hojjete agarsiisutti lammiileen Ameerikaa umuriin isaanii waggaa 18 hanga 29 gidduu jiran dhibbeentaa sadii Trumpiin caalaa Baayidaniin akka barbaadan agarsiisa. Kunimmoo dhibbeentaa 24 qaawwaa Baayidan waggoota 4 dura sagalee dargaggootaa ittiin injifate irra baay'ee xiqqaalaa jedha gabaasni Scott Stearns.
Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa umurii isaa waggaa 9 gara biyya Norway deeme. Yeroo ammaa dargaggoo waggaa 25 bara 2022 pirojektii Oromoo Buukee jedhamu hundeessee kitaabota afaan Oromootiin barreeffamanii sagaleedhaan akka dubbifamanu namoonni akka dubbisuu danda'anu taasisee jira. Waa'ee pirojektii kanaa irratti Jaalannee Gammadaa wajjiniin haasa'ee jira. Akkas jedha Yoonaataan.
Web application ni oromobook.com jiru tokko jenne jira. Hojiin keenya kitaabota afaan Oromoodhaan barraan sagaletti jijjiirre akka uummata bal'aa bira ga'uu danda'uu fi akkaataa haala salphaa ta'eef mijataa ta'een nama hundumtuu akka argachuu danda'u jechuudha. Biyyas ta'ee Ayiroppaas, Ameerikaas, addunyaa marra iddoo barbaadetti akka taa'ee macaafa kitaabota afaan Oromoo argachuu danda'uuf irratti hojjenne.
Kanaaf maaltu si kakaase?
Ofiikooti seenaa Oromoo boru akkaan dura carraa baay'ee argadheen turre. Garuummoo baruu nama barbaadan turre. Garuummoo yeroo jalqabaa argadhee jiru seenaanni Oromoo seenaa adda ture. Keessumaa seenaan gootota Oromoo baay'ee seenota kan biraarraa addadha. Kanneen akka Haayilee Fidaafaa, Maammoo Zannufaa, saba isaaniiraa fi afaan kanaa fi wareegama isaan wareegaman yeroo ilaalu baay'ee na dinqisiise. Isaan haala sana keessa taa'anii dhiyaa afaan kanaaf kana gumaachanan immoo haala kana keessa taa'ee yeroo itti mijatu keessa taa'ee maal gochuun danda'a isa jedhu natti dhagahame. Dabalata immoo anis haala salphaatti hin arganne infoormeeshinii kana yookaan seenaa isaanii akka namni kan biraa haala salphaan argachuu danda'uuf maal gochuu danda'a isa jedhu irratti ni eegale.
Amma Yoonaa kitaabota meeqa sagaleedhaan keessatti?
Amma yeroo kanatti kan naannoo ji'a lamaaf kan nuti tajaajila laanne kitaabota 18 dha. Kan immoo sagaleedhaan qophaa'anii jiran immoo kitaabota 30 dha. Kitaabota kana keessatti biiroo aadaa turiizimii obbo Dararaa fi Iskandar Ahmediin galateeffachuun barbaada ayyaama hulaachuu isaaniidhaaf.
Egaa namni tokko kitaaba barreesse gabaarra hin oolcha. Abbaa kitaabaa yookiin kitaaba sana barreesse hojiin dubbattee immoo ofumaa waraabsistee keessa.
Nuti ayyama isaaniidhaan walii galtee seera qabeessa qabna. Barreessaan tokko ayyama nuuf ayyame bu'aa inni irraa argatullee erga isaa wajjin walii gallee booda dubbisiisna malee ayyama malee kitaabni dubbifame tokko iyyuu hin jiru. Haala kamiin barattoota Oromoo bira ga'uu dandeenya kan jiru irrattis hojjechaa jira. Isaanis irraa fayyadamoo akka isaan ta'an keessuma ijoolleen warri yaangii ta'an jireenya isaanii irratti akka inni gargaaruu danda'uuf amantii guddaan qaba. Kanaaf kana caalaas bu'aa qabeessan ta'an abdi gudara hamanti gudara kaba
ega namonni lafa ati api sana kese datte aggefachu barbaadan kafalti dani mo tola
acharati yelqaba kan yefsu barbaadu not kanajen web application yid akatechun kara interneta senani oromobook.com ani sen akatechun app store yokan mo play store ran argatan erga website sana senani yever barani internet marati la gefachun ndo yever barani mo download iskochu la nani akka application tifayela mo indandro erga maamrata ani register gulani board subscribe gochu subscribe kana briso domanis bitun ndo briya fatamanis kawagato pos kan chat sadis am akmo barani chudu garu qarshi so doman ye bitatan subscribe yegulan majafota kitabota chirajna hunduma egefachu dafi charaqa wochuda nemi tokko jiya tokkotte majafo kula sadetana chirajran kitabota kula sadetana chirajran egefate fitunna da qashi sallomo qofane chuda akata kanan sababrage se subarbanna hala talfateni barestotis akka once sano jetan namunduma brage udendo waribiya tanis tofta banki sane tin bisachun ndawu wari biya amerika jiran paypal fayaramun ndawu wari europa jiran movie sakatilani sgaru mo kasi biya ethiopia kana kana noje de asmat noje de astain biyati akatani toje samun ndawu manage gode iriako biya norway jira software engineer ila isawojinin design bone ojen
gara fundura tab junke mal
nuti akara bata kanate goli sari kauna tokofan afanuru mo akasdarqa adunyat tajajala kenu dando akani kenuda lamafan samnuru mo want barbar akani argachu dando bekusas want sa bashanatisus afan sara kargato sadafan mo barretto teromo ama yorokana tina mi barretta te injirato injiru ama akka fam kan brafa braye wol braqam ne jilal wol dal barretto teromo ke sa namni minde famo jeton tok injir kanafiyo akata kamin barretto ta kanafi qaraba ne fi biye la dufani ijole ama ala sajran kanaf waye romo akmetina ka sanba si surandan hala bareda sen hala sanawochi sun achumalmo isanu fisaniti fayadama tani biyerufani akata kameni oboro romo sarakan yamajirura wal kasu dando sajiru inke yasaka
dergago yonatan hambisa gafikenya devila chukedi edugalato
sinskalato manya
kanoddo fajirtan sagale america saganta fanu romoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esena
wogota funna la madura pokari dugugga sanyi namota hanga kuma ibbasadi kan kesetti ajjeese kutan darfur kan sudan ammas
sudan ajje chabra nanno magala alfashir rat rawatamu marse jabata jira
tokumbamu tumota ambassador united states linda thomas greenfield akajedani
this is not conjecture this is the grim reality facing millions of
kenan halahama darfur keser redevi amajer akasmas halelan elfasher retrawatam balarat balakabrat fitinsi hamate qopajira ajjecha badisafi gidrada balata akainumne wantishan battalumat ta'u qaba jedan greenfield tokofa rsf yokan humne degese safisa magala elfasher marseta ufi humna warana magalatti keset ijarusa tumurudan halella magalatti zattirawata mukamiyu dabu qaba lamafan sudan keset qoda fudattonni hidanno qaban seera dunya kabajufi namota naga ehu qabu
sadafan
biyonni naanno sana jiran hundi akkaata ugurame shawaraana tokkumma mootummoota kaa'een
qaamule sudan keessatti wal waraana jiran lamaaniif meeshawaraana kennu dhaabu qabu
arfafan waldabdeen kun wal waraansaan furmaata waan hin arganneef jecha
gareleen wal waraanaa jiran kallattiidhaan marii gaggeessuu qabu. Shanaffaaf inni dhumaa gareleen hundi danqaa tokko malee gargaarsi namoomaa akka seenu taasisuu qabu jedhan. Sudaan keessatti namoonni miliyoona 5 ta'an qarqara afaan beelaa rakka jiran yoo ta'u, uummanni miliyoona 10 hedduutti lakkaa'aman immoo gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e eeggataa jiru. Uummanni Sudaan yeroo balaa guddaan kun isa mudatee jiru kanatti hunda keenya abdataa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ayyee kanarraa kunuuti.